ajulisi ndaba mina ake kofana nawe
Chance it will win, Jack.